This is a Yenkasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Good afternoon, madam.
How are you doing?
I'm doing fine.
Okay, thank you so much. I'm also doing fine.
Yes.
Welcome to RFM Radio 99.9.
Thank you.
And this is a Ramata Express show.
Yes.
So today I'll just maybe ask you to do the introduction. What's your name?
Yes.
And then we can continue with the interview.
Thank you.
Yeah.
So mimi nitaongea Kiswahili.
Ni sawa.
Mimi ninaitwa Jane Freestalian.
Uh-huh.
Mimi ni mwenyekiti wa Cheptais Community Forest Association.
Uh-huh.
Na pia ni Secretary Mount Elgon Ecosystem Conservation Trust. Nimefurahi kuwa na ninyi leo.
Okay.
Yes.
Wewe ni Jane Free Stallion.
Yes.
So you offer leadership there.
Yes.
Okay. So before we go to the interview.
Yes.
Maybe we can have a disclaimer of what is AFF Spark.
Huyu ni umemerikia mulihire ni Yenkasa Africa Production ni udo wa ruhongerwa United Nations Decade of Family Farming na unyi teneri na ruhongerwa AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters na ruhongerwa Food and Agriculture Organization ruwa urumwe wa mafururi.
Okay, maybe Jane. Hello.
Yes.
We can start with our interview with the topic of the day. Hello. 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 Hello, do you hear me?
Uyu ni umemerikia mulihire ni Yenkasa Africa Production ni udo wa ruhongerwa United Nations Decade of Family Farming na unyi teneri na ruhongerwa AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters na ruhongerwa Food and Agriculture Organization ruwa urumwe wa mafururi.
Okay, hello Jane. Hello. Hello.
Hello.
Hello, I'm hearing you.
Hello.
Hello, nakusikia.
Yeah?
Nakusikia.
Sawa. Mvua ndio imeanza kunyesha mingi, lakini nakusikia pia.
Unanisikia pia, so tunaweza endelea na mazungumzo yetu. Okay,
yes.
Tungeomba maybe nikuulize nini, the topic of the day, women in leadership of farming, and nikuulize farm organization, how can we encourage more women to pursue leadership roles?
Wamama?
Aha, uh-huh, wamama.
How can we encourage
more women, wamama?
Aha. Wamama tunaweza wa encourage waweze kuingia kwa uongozi through mentorship.
Mentorship.
Tukiwa mentorship. Tukiwasaidia kina mama waweze kujielewa.
Wajielewe through mentorship.
Wajielewe kwamba wanaweza ongoza, tunaweza kuwafundisha na kuwakuisha na kufikia mahali wanakuwa viongozi wazuri. Na pia tunaweza kuwasaidia wale viongozi wamejitokeza to hire them ama kuwagomboa wajifanyie mazoezi ya uongozi. Wanapofanya mazoezi ya uongozi with the time they can come up na wanaweza kuwa viongozi ambao ni wa maana sana. Na mwisho tunaweza wasaidia kina mama kupitia kwa wale viongozi kina mama wenye wameweza
wameweza nini? Hello.
Uyu ni umemerikia mulihire ni Yenkaza Africa Production niudu waruho gerwa United Nations Decade of Family
Lisha,
Farming.
Mambo, kuleta mambo ambaye meo, kuna mila na desturi katika inji, globally. Mm-hmm. Kuna mila na desturi ya kuona kwamba mama hawezi ongoza.
Mm-hmm.
Lakini sasa tukiweza kufundisha
mm-hmm.
jamii, wazee, vijana, wamama na wasichana,
mm-hmm.
wamama wanaweza vunja hizo visingiti na vizuizi za kuwafanya wamama wasiwe viongozi.
Mm-hmm. Swali jingine, yes. Madam Jane yes. Freezer. Ni strength gani, yes. ni unique gani, unique strengths zenye maybe wamama wako nazo katika uongozi?
Kina mama, kwa sababu mimi ni mama na nimepitia,
mm-hmm.
kina mama wana uwezo mm-hmm. ya kuweza kuvaa hali ya mtu.
Mm-hmm.
Tunatumia hii term kuvaa viatu ya mtu.
Mm-hmm.
Pengine kama ni wakati wa kulia anaweza lia,
wanaelewa
wakati
zaidi.
Furahi anaweza furahi
mm-hmm.
na wakati wa kufanya kitu
mm-hmm.
wanaweza fanya
mm-hmm.
kwa sababu wanaweza vaa hali yoyote yenye inatokezea.
Mm-hmm.
Alafu pili
mm-hmm.
wanaweza fanya collaboration.
Mm-hmm.
Wanaweza fanya kazi na mtu yoyote, awe ni mtu wa chini
mm-hmm.
ama wa katikati ama juu ama wanaume.
Hawabagui.
So in collaboration mm-hmm. wanaweza fanya kazi na watu wote. Na ya tatu
mm-hmm.
mama anaweza fanya kazi zaidi ya moja kwa mara moja.
Mm-hmm.
Yaani multitask.
Mm-hmm.
Example kwa boma.
Uh-huh.
Mama anaweza kuwa
mm-hmm.
ako kwa shamba.
Ndiyo.
Anapalilia
mm-hmm.
na anachuna mboga
mm-hmm.
na anatafuta kuni. Akienda nyumbani amebeba mtungi ya maji, so akienda nyumbani ako na maji, ako na kuni, ako na mboga na amepalilia
mm-hmm.
na pia akifika nyumbani
mm-hmm.
anaweza kuwa amefungua ng'ombe, anachunga
mm-hmm.
na hata kwa nyumba ameweka chai kwa moto
mm-hmm.
ili hali aka anaosha vyombo na hata pia aka analea mtoto. So mama anaweza kuwa multitask, anaweza fanya kazi mingi
mm-hmm.
na pia mama anaweza buni mbinu tofauti ya kuweza kufanya
mm-hmm.
ili aone kwamba ameweza kufanikisha kazi
mm-hmm.
yenye anafanya.
Mhm. Mama anaweza multitask. Hello. Madam Jane.
Yes.
Ningeomba tuende katika swali yeah. jingine.
Yeah, uh-huh. ongezea.
Aha. Uh-huh. Ongezea.
Yes. Kabla ujaenda kwa swali nyingine.
Aha.
Uh-huh. Pia mama.
Aha.
Uh-huh. Mama anaweza kuwa na decision.
Uh-huh.
She can make decision, effective decision making.
Mm-hmm.
Hallelujah.
On her own.
Umenielewa.
Nimekuelewa. Hello. Eh? Mama anaweza make decision on her own.
So,
uh-huh. Madam Jane.
Anaweza fanya kazi pia kwa environment tofauti tofauti.
Mm-hmm. Na unaenda ukipotea. Na unaenda ukipotea potea. Sauti yako iko sawa?
Yes.
Iko sawa? Unanisikia vizuri?
Yes.
Okay, ningeomba tuende katika swali lingine.
Yes.
Na ningeuliza kampuni katika kampuni ni kampuni gani ama ni how can organizations zinaweza create ama zinaweza pay support hawa mama kukuwa
mm.
na supportive environment katika uongozi.
Mm.
Mm. Kampuni zinaweza saidia aje wa mama?
Kikubwa kabisa kwa sababu ya ile swali ya pili
mm-hmm.
tunasherekea ile uongozi ya mama kwa ile nguvu ako nayo
mm-hmm.
organization inaweza implement those policies
uh-huh.
yenye inaweza leta
uh-huh.
yenye inaweza inua
uh-huh.
utendaji kazi ya kina mama
uh-huh.
kwa sababu wakiimplement hizo policies itakuwa inawawekea wamama nafasi ya kuweza kukuja na kuongoza bila shida yoyote. Pia organization can provide can provide leadership development opportunities. Organization ikileta ile development opportunities kwa kina mama, kina mama watafanya kazi vizuri sana. Pia organization inaweza address those biasness, kwa sababu organization sa zingine inaweza kuwa na wanaume wengi. So hiyo upendeleo, upendeleo, kwa sababu wakisema pengine kama ni election na wanaume ni wengi, wamama ni wachache, unapata kwamba wamama wanapoteza. So wanaweza fanya unconscious bias through training and awareness. Kwa sababu watu wengi sana wanadharau uongozi ya kina mama, lakini wakihamasishwa na wakifundishwa, unaona kwamba wote wanakubaliana, wao wanaume kwa wanawake ama kwa vijana. So mama pia atapewa hiyo nafasi. Na pia kuna kuna ile kwa mama sana wako supportive kwa kina mama wenzao. Na si ati kwa sababu ya vile iko, ni kwa sababu hawajahamasishwa na kufundishwa. So wakifundishwa, unakuta kwamba kila kitu itakuwa vizuri, na wamama watakuwa na supportive environment ya kufanya kazi na pia kwa uongozi. So kwa hiyo sisi wote tuweze kuweza kutengeneza mazingira poa ama mazingira mzuri kwa kila mmoja aweze kufanya kazi ama kwa uongozi, iwe kwa mwanamume na iwe kwa mwanamke.
Okay.
Yes.
Ningeomba tuende katika swali lingine. Ni shida gani wamama hupitia wanapoenea katika uongozini? Ni shida gani wamama hupitia wanapoenea katika uongozini, ama ni specific challenges that women face?
Sasa challenge ya kwanza kabisa ni gender bias.
Gender bias kwa sababu
katika mila na desturi ya Mwafrika ama inji zote za ulimwengu, na hiyo gender bias, kuona kwamba wanaume ndio wanaweza ongoza kushinda kina mama. So hiyo upendeleo iko. So hiyo challenge ya kwanza. Na ya pili, work life pressure. Kusema kama wamama wako kazini, kuna pressure fulani kama madharau kwa wamama hawaongozi. Example, kuna hizi shirika kama CBOs ama other organizations wanasema kwamba hata hatoshi kutuongoza sisi ama mama hajatosha. So mama akipatikana kwa environment kama hayo atakuwa na work life pressure. Pia ku address these challenges tunahitaji kuwa na kile yaani kile mpangilio systematic dismantling systems ambayo inaweza break these barriers, tuvunje hizi vizingiti ambazo zinafanya kina mama wasiwe kwa uongozi na waziwe na ile mazingira ya amani kwa uongozi. Na pia to promote equal opportunities. Naona kwa organization kama kuna equal opportunities, wakisema kwamba hii kuna gender equality, equal opportunities, tunahusisha hii gender to that gender rule. So unakuta kwamba mama akiwa pale lazima atakuwa consider, iwa amesoma iwa hajasoma, unakuta kwamba hiyo nafasi ya to that gender rule iko, na atakuja kwa uongozi. Na akiletwa kwa uongozi, vile nilisema kwa mara ya kwanza, we hire them to practice kwa mambo ya leadership. Na pia tunawatengenezea environment ile mzuri yenye haina pressure, na wanaweza ongoza kwa njia mzuri. Na pia advocate the gender equality na gender inclusive. Unakuta kwamba sasa wanaume pia watakuwa wanaelewa ni nini inahitajika ifanyike, na mama pia anajua ni nini inahitajika ifanyike. So hii gender equality itaweza ku kufanyika katika organization, na unakuta wa mama watakuwa na sehemu mzuri mm-hmm. na wakati mzuri ya exercise their leadership skills
mm-hmm.
na organization inaweza enda vizuri. Na kulingana na vile nimeona wamama wakiwa kwa uongozi wao na environment mzuri
mm-hmm.
wanaweza badilisha mambo mingi.
Wow.
So kwa hiyo
mm-hmm.
ninasema hivi
mm-hmm.
tunaweza jaribu mbinu zote ili tuweze ku break these barriers
mm-hmm.
na tuweze kuona kwamba mama
mm-hmm.
anaweza ongoza.
Okay, wow. Je, ningeza uliza, je, ni mikakati gani imefaulika ama ni gani imewekwa kupromote hiyo gender diversity, yani utoshelezi
mm-hmm.
yenye imefaulu, successful strategies?
So, setting diversity strategies
mm-hmm.
ya kuona kwamba kina mama pia wanakuja kwa uongozi. Hiyo
mm-hmm.
ndio ya kwanza.
Mm-hmm.
Tuseme
mm-hmm.
tuseme kama kuna kuandika kazi
mm-hmm.
wafanyikazi katika organization, because I'm talking on behalf of all women in all organizations
mm-hmm.
so kama pengine wana employ workers
mm-hmm.
so wana set aside
mm-hmm.
pia nafasi
mm-hmm.
ambayo yani mbinu ya kutengeneza nafasi za kazi
mm-hmm.
na wamama pia wahusishwe
mm-hmm.
setting diversity
mm-hmm.
targets. Pia wakati wana implement inclusive hiring practice
mm-hmm.
wanatafuta mbinu
mm-hmm.
ambaye kina mama pia wanahusishwa
mm-hmm.
kwa hiyo sehemu
mm-hmm.
na pia if leadership development or providing leadership development
mm-hmm.
kuwekwa. Tuseme mwanzo huko tumeona kwamba we can develop
mm-hmm.
women leaders through awareness and education.
Mm-hmm.
So wakati sasa inafikia hii wakati
mm-hmm.
tunawaweka pia wamama ili waweze kuhusishwa
mm-hmm.
kwa ile uongozi na maendeleo.
Mm-hmm. Wow.
Yes.
Umejibu vizuri. Ningeomba tuendelee na swali jingine. Ni binu gani ama ni njia gani tunaweza
yes.
tumia kuondoa hii hali ya unconsciousness, biasness, stereotypes zenye yetu kuna wamama waezi ongoza?
Nirudia tena.
Ningeomba ueleze msikilizaji wetu ni binu gani ama ni njia gani tunaweza tumia, how can we address unconscious bias and stereotypes zenye zinazuia wamama ku advance katika uongozi.
So ya kwanza kabisa
mm-hmm.
Ya kwanza kabisa ni elimu, kwa sababu hata
elimu. Madam Jane,
mama wakifundishwa
mm-hmm.
yes.
Ningeomba uludia tena, rudia kwa hapo pa elimu.
Nasema
uh-huh.
we addressing unconsciousness and stereotype requires education.
Mm-hmm.
Watu wafundishwe na wahamasishwe ili wajielewe
mm-hmm.
na wakati mtu anafundishwa abaki mahali alipokuwa
mm-hmm.
maana
mm-hmm.
katika ile ukuaji vile nimesema mwanzo kwamba wamama hawawezi ongoza
mm-hmm.
lakini wakifundishwa
mm-hmm.
na masomo iwe zaidi
mm-hmm.
inajitokezea tu kwamba
mm-hmm.
hata wamama wana hiyo uwezo ya kuongoza
mm-hmm.
Pili, kupitia kwa hiyo masomo, kwa sababu wamama wengi hawakuenda shule
mm-hmm.
pia wakiraise awareness and education
mm-hmm.
kwa wale kwa zile vikundi ambazo
mm-hmm.
ziko, unakuta kwamba hawa wamama
mm-hmm.
watakuwa wana address
mm-hmm.
hiyo unconscious bias and stereotype
mm-hmm.
na pia raise awareness ndio zaidi, kwa sababu
mm-hmm.
wasipohamasishwa
mm-hmm.
hawajitokeza bungoshwa kama kina mama
mm-hmm.
hatuwezi toka nje na kusema ninaweza
mm-hmm.
hata mimi ndio nifikie ile uwezo ya kuwa mwenyekiti
mm-hmm.
nilihamasishwa na nikajielewa na nikatoka nje
mm-hmm.
that is now we can get support
mm-hmm.
from this development
mm-hmm.
na mambo ya masomo na tukuje mpaka penye tuko.
Wow.
Na pia kuna ile evaluation. Ensure fair evaluation. Unajua kwamba kuna ile mnafanya kazi na pia wakifanya evaluation, kuna ile ku tuseme ku
Hello.
Kuweka sharp words ambao mtu hawezi pongezwa wakati wa kwa moralize morale ya uongozi. Lakini sasa katika evaluation mtu akiwa encouraged na kupongezwa, unakuta kwamba anavunja hizo bias na stereotypes. Na ninasema hapo let's challenge biasness and create equal opportunities. Maana tukiwa na equal opportunities, wakati wa mama pia wanakuja wanasoma kutoka kwa uongozi ya wanaume, na vile nilisema ya kwanza, they can learn, they can multitask, they can collaborate. Nakuta kwamba wenyewe watakuwa wanasoma na wanajitokeza. Na kupitia hiyo wanakuwa viongozi wazuri, na tutakuwa tumevunja hizi zote ambazo zinazuia wamama waziwe viongozi.
Wow.
Yes.
Ningeomba tuone mapumziko kidogo. Tukirudi, Madam Jane, ningeomba utakuja maybe kuchukua maswali yenye wasikilizaji wetu ama msikilizaji wetu ameuliza kuhusu women leadership, na pia tutaendelea na maswali yetu about notable female leaders wenye wame make significant impact kwa leadership. Is it okay?
It's okay.
Yeah, tutarudi kidogo. Muthikiriria wito wa Radio RFM ndada tuthie breki kidogo. Ushweta kwa mudogo wito Madam Jane Free Stallion urorathi na brego tuwele thera uhoro wigi utongoria wa atumia dhini wa kabuni, dhini wa matura maito na mwono makiria, dhini wa olemi na gathi abnyadhi na bere kugate atumia ni maheto kiheo ginye ya kumult task duka maire. Yes, ni kutuwa shokere ntuko dhina bere tukio ya shioria, ugekona kioria na ukologi tutumira SMS ha yugwa. Na muno makiri kwa comment section mwenini wa Facebook RFM Radio 99.9, na ginyagia mothi na bereko like page ya farm kere association kuri ugwa mwenini wane da inisha ukinyeria Facebook hali ugwa farm forestry smallholders producers association of Kenya na uthi haria ugeda egeko taririo maudomegi oremi keto thie breki.
Ni umemerikia mulihire ni Yenkaza Africa Production ni udo wa ruho gerwa United Nations Decade of Family Farming na unyi teneri na ruho gerwa AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters na ruho gerwa Food and Agriculture Organization ruwa urumwe wa mafururi.
Uradhi kireria mitabo ya mirogo keda na keda gaturumo keda.
I, William Samuel Ruto.
Haya, RFM habari watu ya Limuru, tuko pamoja na tuko area.
Mimi ni Moses Masika Wetangula, alias Baba wa Roma, senator wa Bungoma, kiongozi wa chama cha Ford Kenya, na mimi nafurahia kusikiza RFM radio na nawashauri watu wengi wanaotaka kuchumuika na kusikiza entertainment na news wasikize RFM radio.
Mudikiriria kwa seseni ito ya RFM. Tuge ni hida rengirega kaya tukinya nilia na tuheka mweke. To ni hidi turako kuira miaka itano kuma nilia sese ni ito ya birihirie. Ito tuaranete edafari imuze nareo dhama koneto masapotete RFM. Na amemerekia aituode kuma abirihirie nareo dhama kirikuto musokeria gado. Content siya nyune koneto sija gana igituwa kamuno. Nimukoneto muki nacha young talent na dhini wa matura maitu. Mumahete an opportunity maka koroma makirehi heo siyao kuli station ito ya RFM. Hare ni haduni hakuwa nadu hare muru na muna makiria doituwa deja tumusha wakiria gado muno. Tuwake tukiuge ni hindi turako guira miaka itano kameme kaituka RFM nitugu di nabere nitugu di kura ihu kaye bere nitugu tura da kuga going forward kuri atumete haa tole na kuri atura adhie negaiwe mwena wiki uwe nitugu di kunene. Well done, keep up RFM.
Sese nyoro tra dikiri RFM yago kore muru sese ni jaga kunyoro kawe gavio. David sese ni jaga kunyoro kawe gavio.
Ramata Express.
Uyu ni umemerikia mulihire ni Yenkaza Africa Production ni udu wa ruhongerwa United Nations Decade of Family Farming na unyi teneri na ruhongerwa AMAC Wild Association of Community Radio Broadcasters na ruhongerwa Food and Agriculture Organization ruwa urumwe wa mafururi.
Nituasho kereria, welcome back Madam Jane. Hello? Hello? Madam Jane?
Yes.
Yes, tumerudi.
Hello.
Yes, tumerudi.
Hello.
Hello, nakusikia?
Naam.
Yes, na ningeomba tu before tuweze maybe uweze kujibu msikilizaji wetu maswali yenye ameuliza, ningeomba tuendeleze kwanza maswali yenye tuko nayo kwa saa hizi, alafu tutakuwa tutachukua questions and answers baadaye. Is it okay with
yes.
you? Ni okay?
Okay.
Yes, before tuende kwa mapumzikoni tulikuwa tumesema tumeongelea swala la venye how can we address unconscious bias and stereotypes zenye zinazuia wamama kukua na kuendeleza katika uongozini. So ningeomba tuende swala jingine la kunao ama are there any notable female leaders when you make a significant impact in their field? Kunao? Hello.
Wako?
Mhm, wako. Akina nani?
Na hata tukiona sasa katika nchi yetu ya Kenya.
Aha.
Na hata ulimwenguni kwanza kuna mama.
Aha. Kuna wamama.
Malala,
mhm,
Yousafzai Fasai,
mhm,
na Angela Nickel, na Shirley Sandberg.
Mhm.
Yes, and their achievements inspire and pave way for future generation of women leaders.
Mm-hmm.
So unapata kwamba hata katika shirika zetu au organizations kuna wamama ambao wameweza kufanya kuongoza na wameweza kuleta matokeo bora na unapata kwamba we celebrate them na through their contribution, we continue with their legacy. Example, sehemu hii penye ninatoka, kuna chiefs ambao wamekuja kwa uongozi, na wameweza kubadilisha hali, na unapata kwamba kuna amani. Ukiona hasa uongozi wa Kenya, kuna governors katika counties mingi, kuna deputy governors, unakuta kwamba wamama pia wameweza kubadilisha mazingira na hata kuonyesha kwamba we can be in leadership and bring development. So kunao wengi.
Kunao wengi.
Yes. Yes.
Wow. Na ningeomba tuende katika swala jingine ni what are the benefits za our mama kuwa katika kwa uongozini, leadership positions? Hello?
Ya kwanza ni improved decision making. Maana tukiona wakati wa mama hawaja kuwa kwa uongozi kwa wingi, decisions zilikuwa zinafanyika na wanaume peke yao, na wangeweza fanya decisions zingine zenye haiwezi favor wa mama. So kupitia kwa uongozi ya kina mama, kuna improved decision making yenye iko neutral na inaweza kusaidia watu wote. Pia kuna enhanced innovation, ambapo enhanced innovation ina promote gender equality. Unakuta kwamba kama kuna pengine uongozi wa mama pia wanahusishwa, tuseme kama ni vikundi za vijana, wasichana pia wanahusishwa, na hata kama ni wafanyikazi kuajiriwa, wa mama pia wanahusishwa. So hiyo ina
wa mama kuhusishwa. Madam Jane,
kuwa na wamama wengi katika uongozi. Pia kwa wamama wengi katika uongozi, it fosters inclusive work cultures. Yes.
Wow.
Naam.
Maybe swala lingine.
Yeah, there is diverse perspective.
Uh-huh.
Yes.
Yani wanaona differently.
Yes.
Mm-hmm. Okay, swala la mwisho, ndio twende kwa question and answers zenye utajibu kutoka kwa msikilizaji wetu. How can we empower our young girls? How can we empower young girls to aspire to leadership roles from an early age? Mtoto akiwa mdogo, kasichana kadogo tu, tunaweza kusaidia aje?
So ndio niingie kwa hiyo swali. Pia kuajiri wa mama wengi sets a positive example for future generations. Na they can impress the power of gender diversity in leadership. Na wamama wakiwa wengi wana set positive example kwa wale wanaokuja nyuma. Na kupitia kwa hiyo nikiingia hii swala ambao umeniuliza, tunaweza kuwafanyia mentorship. Na kuwafanyia mentorship ni kufanya nini? Ni kuwawezesha, kuwaweka kwa mambo ambayo yanahusika na uongozi wakiwa kwa umri mdogo. Tuseme kama wakiwa shule, they can be prefect. Na wakati wanaendelea hata wakiwa colleges, wanaweza kuingia kwa uongozi kwa departments mbalimbali. Na hata wakati wako nyumbani, kuna organizations mbalimbali, kuna youth groups, kuna women groups, kuna what. So pia tunawamenta ili waweze kupractice na waweza kuona kwamba wana uwezo ya kuongoza. Pia tunaweza kuwaweka kwa ile hali kwa empower kupitia kwa role models. Wakati tunawaletea wale wamama walioongoza, wanakuta kwamba pia development and achievement in the community. Na pia tunaweza kuwaweka waingie katika uongozi. Example, in our farm producer organization, when electing leaders or when putting leaders in position, we can also put this young generation, especially youths, kwa sehemu fulani. Maana tukiweka pale watakuwa wanasoma kutoka kwetu na kesho.
Ndio kesho yake
to watakuwa viongozi katika jamii zetu na hata katika taifa na nikote.
Well, Madam Jane Fritz,
Yes.
Ningeomba tuende katika maybe uweze kujibu msikilizaji wetu kulingana na maswali yenye ameuliza, na ningeomba tuanzie na la kwanza. Kuna mtu anauliza hapa na kizungu, anauliza, mimi naitwa Jenga from Rimuru. Anasema nice topic, anauliza how can we deal with people who look down on women on leadership? Hiyo ni swala ya kwanza. Ningeomba maybe ujibu hilo ndio tuende katika swali swali lingine.
Amesema
how can we deal with people who look down on women as leaders? Ndio, kuna ile ile stereotypes iko kwa mama hezi niambia kitu.
Yes.
Yeah, how can we deal with those people who look down on women leadership?
So ni rahisi sana kwa sababu lazima na imekuwa. Mama hawezi niambia, mama hawezi niongoza, mama hawezi niletea. So tunawaleta kwa pamoja na tuweze kuwafanyia uhamasisho na tuweze kuwafundisha. Tunapowahamasisha na kuwafundisha wataelewa, kwa sababu hata boma yenye imeweza kufaulu ni ile mama amekuwa kando ya mume wake. Pia inamaanisha kwamba ile organization inaweza faulu ni ile pia kina mama wamehusishwa ndani. Maana hapo hapo kwanza tuliona kwamba mm-hmm. mama anaweza fanya kazi in collaboration.
Mm-hmm.
Pia anaweza fanya kazi mingi kwa mara moja.
Mm-hmm.
Na pia anaweza kuwa na effective thinking and decision making.
Mm-hmm.
So wakati hawa watu wataelewa.
Mm-hmm. Wataelewa. Hello.
Uyu ni umemerikia mulihire ni Yenkaza Africa Production ni udo wa ruhongerwa United Nations Decade of Family Farming na unyi teneri na ruhongerwa AMAC Wild Association of Community Radio Broadcasters na ruhongerwa Food and Agriculture Organization Rua Urumwe wa Mafururi.
Na tukithia na bere muthikirire witu ne giuria na ugikona kiuria na uthina bere gugituma guko gwa mitambo ini kuri gwa manini wa Facebook ne gukoro githoma comments ne guto kuri tukinyitanira wega na mudu gwito Jane Fritz
sio kuweza kufanikisha kama kina mama tukitaka kufanya lobby
mm-hmm.
ili tupewe uongozi mm-hmm. wanarifaa kwamba mama fulani alikuwa kiongozi na hakufanya vizuri, hakufanikisha boma yake ama hakufanikisha
mm-hmm. Madam Jane neno ukipotea kidogo. Aha, but
so tukielewa hivyo mambo yote itakuwa ni rahisi.
Okay, ningeomba before tuende kwa swali lingine. Hello.
Yes.
Unapotea kidogo.
Yes.
Unapotea. Ukienda kujibu swali. So ningeomba kuomba on your end kama uko sawa. Hivyo tuende niulize swali lingine. Yeah. Ili swali kuna mtu anauliza. Why women, mbona wa mama huwa yes. wana involve, for example, men. Maybe mama may make a decision. Alafu tena ana involve men in making the final decision. Then kuna hilo mtindo, kuna hiyo tendency. Like ni tu, yes, yani mama ameonekana kwa picha, kwa limelight ni yeye leader. Ama ni yeye imetoka kwake, lakini si kwake, imetoka kwa mwanaume. Why? Mbona ni kuwa ati wa mama haezi make firm decision ama ni nini? Kuna mtu anauliza hivyo.
So nikiingia hapo
mm-hmm.
kuna hii collaboration
mm-hmm. kuna collaboration Madam Jane,
kuna mambo ambaye mm-hmm. mama hawezi kukupa an organization
mm-hmm.
wataweza kuhusisha watu wengine ili mm-hmm. wachangie mm-hmm. na ikitokezea inatokezea kwa ubora mm-hmm. ya kuweza kufanikile
mm-hmm. Unapotea.
Uyo ni umekia
na wakaweza kujadiliana na baadaye wakakuja na decision ambaye mm-hmm. ni concrete decision mm-hmm. yenye inaweza saidia organization mm-hmm. ama inaweza saidia kikundi
mm-hmm. Okay. Swali lingine, uko sawa?
Yes.
Swali lingine, gazi ni la mwisho, kuna mtu anauliza. Uko sawa? Hello?
Yes.
Swali la mwisho ni, kuna mtu anauliza, tunaweza saidia aje hawa mama, wenye, for example, hawezi make the right decision. Uko sawa? Yes. Hawezi make, tunaweza saidia aje hawa mama, wenye wako katika uongozini, kuna sometimes wanahitajika ku make the right decision but hawako in the right state of mind.
Aha.
Mm-hmm.
Kuna wamama wako uongozini na hawawezi kufanya mm-hmm. Uamuzi ulio bora katika uongozi wake, ni hivyo?
Mm-hmm. Yeah. Mm, uongozi bora.
So wamama mm-hmm. ambao wako
Madam.
Na hawezi kufanya maamuzi bora
uh-huh.
ama decision kuleta mafanikio katika uh-huh. organization
uh-huh.
kitu cha kwanza kabisa
uh-huh.
ni kupeleka kwa mafundisho. kuna hizi trainings ambazo watu hupelekwa kwa mambo yenye hawajui. Unajua kwamba sisi wamama hatukuwa kwa uongozi, lakini tumekuja kwa uongozi. So when wakati tunapitishwa kwa trainings mbalimbali, mbali, pengine leadership skills, pengine yes.
Oh, nakusikia.
Pengine leadership skills, pengine management, pengine governance. Unapata kwamba mama kama huyo akisaidiwa kufundishwa na
kufundishwa
katika hizo mafundisho with time wataweza faa disifanikiwa katika organization na katika hata familia zao.
Oh, wow. Madam Jane?
Yes. Na kuongezea kwa hiyo, pia wamama kama hao wakiwekwa kwa environment sawa.
Wakiwekwa kwa environment sawa.
Pressure, watatoa decision sawa za kufanikisha organization.
Wow.
Thank you.
Muda unazidi kuyoyoma, ningeo tuko na dakika nane. Na maybe hizi dakika nane, Madam Jane. Hello?
Yes.
Ningeomba maybe uweze kueleza msikilizaji wetu ni mikakati gani nyinyi kama organization ya FFF Spark, organization yenu,
yes,
ya Farm Forestry Smallholder Producers Association of Kenya, yenye mumeeka katika kuwezesha uongozi wa wamama.
Yes.
Yeah. But... Hello?
Hello?
Yes, umesikia swali langu?
Napotea.
Umepotea. Nauliza, katika organization yenu ama katika kampuni yenu ya FF Spark, ni mambo gani ama ni mikakati gani mumeeka katika kuendeleza uongozi wa wamama?
Yes.
Ni mikakati gani mumeweka?
Sauti inapotea.
Ni mikakati gani mumeweka katika organization yenu ama kampuni yenu kuwezesha kuendeleza uongozi wa wamama?
Yes.
Especially when it comes to farming.
So, kwa organization yetu, mikakati ambazo tumefanya, wamama, wamewekwa kipaumbele kwa uongozi. Kwa sababu FFF Spark is made up of different groups across Kenya. So organizations huwa wanapeleka wanachama wao katika uongozi. Si kina mama peke yao, lakini wamama na wazee katika uongozi, ili wanapoendeleza mipango zao za vikundi, hakuna yule ambaye hana ile wazo ama ile knowledge ya kujua kwamba women can be a leader in farm producer organization. Pili, imewekwa mikakati, imewekwa kwamba ni ya uhuru ya uongozi. Kwa sababu gani niseme hivyo? Si kwamba every organization a woman can only be a treasurer. A woman can also be a chairperson and can be also a secretary general.
Wow.
So unapata kwamba inatia moyo jamii ambao wako karibu na hiyo organization waone kwamba they can come up to be leaders. And also we mentor other people, other women and other youths to come to be leaders. Wakijua kwamba they can have a conducive environment in leadership.
Wow.
Pia FFF Spark wameweza kuweka mikakati kwamba in any resource ambayo inatokana na farm producer organization, si decision zitoke kwa wababa peke yake, bali inatoka kwa wamama na kina baba.
Wow.
Na pia katika kikundi, tuseme kwa ile kikundi changu sasa, kuna hiyo tuseme kina baba na kina mama mm-hmm. wanakaa pamoja wakijadiliana mm-hmm. kwa mipangilio mm-hmm. ambaye inakuwa kwa kikundi.
Wow. Thank you. Madam Jane, tuko na dakika hizi nne na ningeomba useme maneno yako ya mwisho, maybe ni kushukuru wasikilizaji wetu ama maneno yako ya mwisho kuhusu wa mama uongozini. In your, in a nutshell, unaweza sema tu, unaweza sema kuhusu wa mama, kitu yenye inaweza inspire, kuna mama anakusikiliza pale, anashindwa sasa mimi naweza fanya mentorship wapi? Yeah. Naweza pata mentorship wapi? Yeah. Hello.
Kansa Africa Production ni uduo wa ruhogerwa United Nations Decade of Family Farming. Na unitani na ruhogerwa.
Hello.
Na waweze kuja katika uongozi. Uh-huh. Na pia tu.
Napotea.
Fundisha wengine. Hello.
Na
pia tukaweze kuambia wale hawako kwa uongozi bado mm-hmm. wakaweze kujitukuru
mm-hmm.
FFS Park
mm-hmm.
kwa kutuweka katika radio Kenya mzima na hata ulimwenguni kote
mm-hmm.
na kando na hiyo
mm-hmm.
ningeweza pongeza Food and Agriculture Organization
mm-hmm.
kwa sababu kupitia kwa Food and Agriculture Organization through FFS Park
mm-hmm.
wameweza kutufikia watu mashinani
mm-hmm.
hasa sisi wa Untelgon mm-hmm. ndio tunakuwa viongozi na hata tunaendelea mm-hmm. kuwaleta wamama wengine katika uongozi.
Mm-hmm. Maybe yeah. maybe swala la mwisho kabisa kabisa, watu wanaweza wapata wapi FF Spark ama mtu anaweza join aje FF Spark? Hello.
Yes.
Swala la mwisho, Madam Jane, nimeuliza.
FFS Park?
Hey.
Hello.
Hello, nakusikia.
FFS Park?
Aha. Uh-huh.
Ofisi?
Aha.
Uh-huh. Iko wapi? Nairobi?
Aha.
Uh-huh.
Mm. Mko Nairobi? Nairobi wapi?
Unauliza?
Mko wapi?
Sauti.
Mko wapi FFS Park?
Ofisi kuu.
Aha. Uh-huh.
Nasema
uh-huh.
ofisi iko uh-huh. Nairobi, lakini wanachama tuko mashinani ambao uh-huh. ni wanachama ya FFS Park.
Oh, uh-huh. Mumefika huku
yes.
Rimuru?
Sasa mimi ni eh?
Mumefika huku Rimuru? Wanachama?
Tumefika sisi tukiwa Mount Elgon, tunajua Rimuru ni uh-huh. Nairobi.
Aya, uh-huh.
Sababu sisi tuko kama mimi mwenyewe niko Mount Elgon.
Aha. Mhm. Hello.
Cheptais sub county.
Aha.
Na tunajua Rimuru ni Nairobi na maofisi yetu si yes.
Okay.
Hello.
Hello, nakusikia. Ningeshukuru sana, nakushukuru sana.
Sauti imepotea kabisa.
Nakusikia. Hello.
Yes.
Nakusikia.
Hello.
Yes, ndio unaona yeah. muda wetu umeyoma kabisa exactly at 4. Na ningeshukuru tu tuweze kutamatisha haya mazungumzo.
Mark, wow, does the America Murihire ne Yenkaza Africa Production Nyudo Waruho Gerwa United Nations Decade of Family Farming. Na unyi teneri naruho gerwa Amak, wow, does the Association of Community Radio Broadcasters naruho gerwa Food and Agriculture Organization Rua Urumwe Wama Furuli.
Nimeshukuru sana Madam Jane Freeze Stallion, asanti sana. Yes, na hau neho muthikiri wa radio RFM tugutirihara mihario na mudogo ito mutaramu ito wa omothe oregmane mudogo ito Jane Free Stallion. Thank you so much for your time na muno makiri ya gutaririria muthikiriria maudumege maini. Thank you.
This is a Yenkasa Africa production for the United Nations Decade of Family Farming in collaboration with AMAC, World Association of Community Radio Broadcasters, and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.